yamar hettini be studio kalangu janhirte modon yande joni tirmi ta chapan tati nan kibaruji me fulfulde ele ko kibaruji nen kala hala nyalande itanande ndiyam e der duniyaru dundu kondanni chadale ko tawa region mo zender wodi do leydi Niger do findi anda enda docteur kawji do filandi anda enda yewtina ele kibaruji nonni pawaru jondu konado galdu nyeme wada ma dekol jungo do derol nardal e goldidal hakkunde AFD fede leydi France wada ballaga mu yade fecciar hawtade action contre la fin wal daribe kaindu gam batte ale dru dugul e rafo gam batte be gadana balla yade e rewbe tawabe to dan tifa yewtere men pinna hande sido kalango haltana hala nyalande itanande do fiko ndarto etol kenuli kany e fawarje saru suji mudum do leydi Niger hoje adi fa ndara noto ko tay saru suji mojjintinama Soumane Amadou Dianganta habaruji di endang e dengal fulfulde nonne ele nantinol kibaruji di endani go fu ko puddirte wonno hono ministre kawjido halde hala gomnati yade bibbe leydi wadi yawtar do fi ko ndartu himbe wombe no garbina ele nokkuje godde bibbe leydi Niger wombe no wi'a ka en dilli do enna gam batta chadale dun non wadi ko ministre o wi gomnati hali hala majjum hollama du chadale wana kan dilli nibe kambe ben endam far wi'e rafi de naguna rafi kejolal ngure be dillu non ga alle e fawar joni yerno tijjani Abdul Kadir Halil kanko ministre o wi hunno ko laati himbe gonno cigilo dum gam batta yarde ben do nawtorobe no kuje den endan kanon gouvernement hoji labi fukandi hojjede gam batte himbe ben endan wombe no wadano be ben jiite kulle den endan fu tokka lawol fawoda no kaldene do filo ko narto ko ekibaruji ne en kali hala nyalande itanande do filo ndiyalle duniyaru fa jaati batun don na wada do inde majunto himbe je fu kawri gam batta hala chadale ndiyan ko tawa dun endam do leydi Niger region mo zender no andira rafi ndiyan dan endan e be godi chadale majunto kondan ba ko tawa sembe leydi wakati ala funo watta ba do ko to tay ndiyan heba ma heji dum waddini ko docteur kawjido hono fi ndiyan to enda zender o ba ko non wadi on wadi ko heewi ko heba endere majum ta siu galadimon inde makko nan ko haalni bande biita da may ramanu
la region de zender a
region zender no tawda jaccere ndiyam jartedan do hemre pecce chapande tati e jeko gam hebande o fi musala sigila jaajudo no wade hitande fu e wadande bibbe wuro no kuje to be kapta ndiyam jartedan illu dubi chapande joyi e jeegon warde jon bayl hebama hartum gam min joppi gadol bulli simo wadde fora zuji ko nimbe ndam pata gallure zender min gala lawol ko hepta wasude hebude ndiyam jartedan der leeti don sabi kono hani gomnanti watta jawdi hebande bi e wuro ndiyam jartedam e terte ndiyam ko yida du ummata kona ujunaji chapande tati taydu min gatana e terde ujunaji laso ndiyam jartedam
nani far joni dekol jogodo dero wadama do enda der gallure nyeme noga tati lewru marsindu enda dun du konna dartani fawar jondu konna hakkunde AFD fedele di France wadde ballaga mu yade fecciare kanye fande action contre la faim kan wonno kay du wadde ballaga mu dow durdugol e rafo dun du konna dow hono chatal biyetengal fawar jondu konna nim hono fawar joni chatal hono rewbe latibe du konna wonto endan difa gam batte be gadana ben don ballaga heba kay du konna yadu yeso wada madame Cynthia Malaka wono horejo AFD do enda leydi mede Niger nan ko halani bandi em Zainab Abdou Kolandi mo do fi ko be ngadi dum
ko tuuga der gollegi di woni laabi tambenteedi kebo wonan ganta rewbe be gala bawde gam be baawa be kedja ko e mabbe be baawa joodido der nokkuje den noddu laaturi fu der region modifa be keba lawol golbe nangante far filla nyawtigu e kebol hakkillo fukkingo der jonde himbe fe kawrol jawdi fallawol cingol kampaniji ko woni hakkune rewbe e jonde jam wadi min gaddi gude de bindanaade manamu dum kan woni dalilaji kawral gal gadam min kolla rewbe difa ba ko nyamay min tawa be jejjitaka
meme si nous sommes nyamé
non ar fi la jande ni wadi ko ton endan kelle hebino hono fawar joni to sukabe jotto gam batte nyama njar heba gada jande mu cagal mu dum woni ko mujiadu hebi to enda region mo mara tawa no kul hon non endan dum du konna ANP ka wona fede leydi Niger hokkore kibaruji wurtini e do internet dum du hala kaabe kolli wiide ke ko watta milioji kimde chapande jerte jenaayi français fa kanyon ko watta ko nokko nyiba nyibanaama ciudi mawdi sane ko waawi jogade sukabe ko watta hembre chapande joy e nayon non non dubbe gadnaama nyegeji ko watta sappo didi yaasi ko be naw torto nokko du konna hollama ke dum walla sane ko watta ko tawe jande bibbe rewbe gada be keddo e lekolo enda dum wonno ko ministere hawjine filla jande holli e do fi enda le habaruji dini fa wara jondu konda ni no tawa ha se ndari du l'école tawa to endan magariya kandu konda dubi hember ni ko singa warre joni l'école o du konda ni be ngadi batu majjum gam batte be ngatna dum inde be mbi l'école inditirama fa wara jondu konda ni école Sarking Haruna Mamadou Nababa on wonno lami do leydi endandi magariya ngaddu do mballaga mun sanne ele fila jande non wadiko fawar joni biyetedo babaye janti kamon horejo fedde hawjinde sigilade odo batu nani ko haani bande min tawa to enda
cette école agréé l'école o wadi jangube mawbe wurtibe don nomin sukabe l'école onno wodi koni be gondo kala dum gonga non wana l'école commune magariya non no l'école non tawade do inde département on fu ganno kuje den fu sukabe no gadde windede do endan der magariya bande wasa den hisabu non mo min gadi commune adi fedude l'école o koromun du woni heedin tinde l'école garçon lami do leydi on kan woni horejo mawdo o walliti du l'école on warde jon dubi mun chapande jeddini wakati mu sete no takitori lami do wuro on e windude sukabe ben o wadi bawde makko der l'école on sanne dun sabi ko e lawangal l'école on indi tirta kenana lami do Haruna Mahamman Nababa
Mahamman Nababa
noni e fawar jondu kono e kibaruji na tawadu kono ni se en jeewi ton endam hono to wite tesawa wonana fawar joni region mo marathon wonno to himbeje nangida na mbi'e to kono bitigaaji kewdi kulle nangama to latide mbaabe kulle de mbodaade kana sonnerde himbe be mbi darja majje e cede majje wadan ujunaaji temeder e nogay dum du konda ni mairie o kany won ko hoji adi majje alle battaade lewru suma yerdu enda to be chonira himbe ko boni dum endam le mairie to won du konna ko dum wurtina dum holla himbe dum wula dum wonno ko faande mbi'e do Lilo Mahamman Salisu latir kany hawji fil ko darto cellal e langol le mairie o endam o halani fawar jondu konda Saidou Sanki
kayani
areno de min jabi illa lewru juin dubi uginaage didi he noga yego fa yotto de lewru mars dubi uginaage didi he noga yedidi kanji min kawri handen minen e himbe meri hawtade e gollobe handen kam min gatti nyalane bulul majje no der kulle de min jabi ko sele murtad en he maines kalve en heji fere fereji kulle de no ummo cede sefa ujine herme e woronje kulle deedo min keba nade der butigaaji e der manga jaaji e wurti sawa ko wad min gol minen jaba arde lawo lamu do fi labal ko didi lewru mars itane ujinder e kima jina e chapande jina e tati hokki lawol kulle chonne tede na nanne tede de lady bonde den de jabe e bonni ganta e nawtore
kum lalata shi
non ni tayna difa du konnam batwal anama sappo jetta lewru december difa hebi watnama laabi watnama nyibdiji kewdi lobbi kanon won nyibdiidi e kulle de na fuuno donno bona dum dubbe adama wonna wada dum dum dubbe kali hala lawol ko tabato en ko laati mobilaji mawdi ka e gono tokkano no bonna kolta o endam meri o hoji laabi kwat ko tay dum endani dum hebi dum hisama nani ko biete do faande ni Kabo Mamadou didabo mer mo difa o halani bandi mi tawata en gidi Abdourahmane
ma nyammo to ci suna
motaji mawdi ko joji artedude ka e gonno bonnana min kolta o won lawol gol enda lawol du latingol ko 18 december won ko gol wada gam patti himbe nawtoro dum cede do konna kewdon ko watta ko gollangal wada ngal wadna kala do konna fangal sabbugo jonne sey mobilaji ko joji ardi enda do onyagol na ngabbugol na jippita na to darto don ka wonno bonna kolta on to dum wadi ko min e mairie min bi mobilaji mawdi gaddoji ardi enda se ngari fu min kollibtobe yaata be darno mobilaji mabbe fadde mabbe yaade jippino jonno hono mobilaji nato le wurdi wawa naka ga yahan jippina gine kano won kambe do be tinno se be jippina ardi enda fu to be bonina hono gudron on enda don kolta o enda sabu hun non ko lati wada kana fa wada sabbu wada ka fa wada baldi wittoro non nan ko watte himbe sappo e jeyon jogibe ande do fi rintingol nambe en du kono wofingol dabbaaji har nayi kay won ko hokka andal to enda hono gaya be ngadan du kono ni juube regionji fu e leedi men Niger wadi fotti ton enda nan ko jibbo Hassan latir kany won goto e janginobe enda andini do fi ne won rintingol e nu won wadira.
L'objectif de cette
mana ekitino ngolwoni beydande sembe wawde golle wadobe gollal hakkunde na ileedi men Niger e dileedi Touba kobe der ekitino ngol ko janga dun no wodi gollangal e hore mun gadol mun yaade to durobe bengu kote kote e gaya gollangal du woni hojude mani nay din ton wattude der rewaku nay dido dum du gandu heba beydude kosam e tew dabbaaji dinno wodi du ko andudon nay gadana di golle den no mbawi birede litereji laso nder nyaloma nagge wote teewmu no wada kiloji keme joy chaka dubi didi
amondu deza
to enda filinget konda ndendo don ko da duru ko intira coupe mere mo filinje dundu konda ngam batte sodude enda hakkunde himbe nani ko faaba region du konda ne Aminu Ahmed Latir kanyum woni artiste sikilo enda o halani bandi min tawa ton enda filinje
tsara wannan kuku wani as
men kirya kina durwogo do balla ka komin mo filinge wadi durwogo min indi tiri kup ittana do mer dundo gan sembin inde jonde lobbere hakkune himbe fudo sokkabe ummatore kominiji nay di leydi filinge tawa durwogo wattana balde jeddi alal kenga nonni fa yotto alal garo sokkabe ummatore kollan bawal hakkude mabbe fa burdo nyenyal itte der mabbe
chicken soup.
Elun no ga tat lewru marsi tan une temede jena e chapande joy kawono ko nyalande ittado filla saru suji etoji ndiyele kanyu e kenuli e wakatiji nani ko kaccalla lawan gatia latir kanyu won horejo meto leedi Niger o haltado fi ne won gomnati won wada e do mojjentingol hono fawarjo saru suji meteo on enda
fadde modon heedin tinde gollirde modon iri arede gollidirto
e vous savez
denno arede min gollirta den arete duden de gada naka gan nawtore der cekantaraji amen de enda badu ku ide mauni de gala sembe non fu wat min bawa etude wakatiji min kumpita himbe are hande dedu e sigila keso o ko yada e cekantaraji leedi meden
propre uniger
ko fero diri sigilaaji modon kesidi e di demmo
maintenant on a
joni miden tawra no kure limore der balla gomnati du min codi masinaaji lobbi ko wada limore de enda fodde no haniri de bofi tawataake der limore den du no wawi wadede do kilometreji tati dum hokka min du bawde fa hande ko gollida kominiji di enda kam fu e ci eta
nafaka gidiye dum wawi hebude hande
sa vous permettre quand même de moderniser
dum wallira arande fu min kumpita himbe leydi min kokka be habaruji no wodiri ko watta be dena ko e mabbe e bawo fahande renude are mabbe be kisadu sador maji di wonji tagol bakaji wawi waddande be gantobe kabi habaruji lobbi fu be bawan renude ko e mabbe
communication
sigila joddinaado gan humpintinde himbe der ko yawi noy fimun wontiri
ende moye
sigila oni no limte der sigilaaji bawdi wallirde himbe kaba mosola sador maji mu engo be andadu ni fahande no be gadir burna mabbe bani wonji tagol bakaji waddani be sador nanno sigila o min gi na fakam takul sirba joni ni miden hejewtinaade no hawtidaade minister gaddano himbe balla sarusi mawdo saper pompier no watta ko min joddina sigila mawdo e wando leedi di endam fu heba to bonon daaji diyele juhu himbe da jamma de toba na nyaloma
noy hawra gollida himbe filla mo wontiri
ko watta min bawo gollididde himbe de region fu min joddini sigila o gan etude hokka habaru do lowru e wakkatiji biroji amin laso e joyi hande biroji di endan gadan biroji hemre e chapande tati fayade hemre e chapande nay biroji di dun he gollude
ki so equipe deja
e yawtar nan donde o wono kaccalla lawan gabtia horejo sarusi meteo e tobe ndiyele kenule leedi men Niger yewtal mak hakkunde e hawa mamal landi dum do fi ko darto mojjentingol saru suji meteo e leedi meden di do majju habru me fulfultili assalamu alaikum mbalante jam walima ciddi on e hawa kandu ko nafa wada kabaruji e dengal hausan kore.
Studio Kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Saraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM
Studio Kalangu.